bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose aho mutwumvira kuri radio zanyu kuri interinete cyangwa se kuri telefone mugendana ikaze mu kiganiro muri sanga n'ikiganiro cyihariye hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi kuri mikoro Nongere mbashimire mwe mwese aha ndavuga abatwandikira ndavuga abadutelefona yewe nabo duhura mu buzima bwacu bwa minsi yose mu buryo butandukanye mutubwira muti ibiganiro mukora mwarakoze nta hari mu buzima bwacu twari kuzamenya uko u Rwanda rwabaye uko byagenze mu Rwanda mu gihe twari duhari mwese rero mbikwiye ku mutima ndabashimiye ikaze mwese muri isanga iki ni ikiganiro cya 12 mu biganiro byibanda ku ngaruka za kudeta yo muri Nyakanga 73 mu mayobera ibiganiro byacu byagiye bikomoza mu buryo butandukanye no kumenya cyane cyane ahantu nyakuri abanyapolitiki bishwe bashyinguwe ifubi kimwe n'abapfakazi ndetse n'abavandimwe bagiye bifuza kumenya uko aba bapfuye aho bashyinguwe by'agateganyo nta cyubahiro nta no kwashyira ikimenyetso yewe nta n'icyunamo bagize mu kiganiro cy'uyu munsi babiri muri izo mfubyi bagiye gusura uduce tuvugwa n'urugendo rutoroshye bakoze ariko bashoboye no kubona bamwe mu bantu bamenye ababyeyi babo ndetse bashobora no kuba barabateje ibyago bagize ariko ndavuga ni ugukeka ndongera ijambo mugenzi wacu Venice Nshimiyimana akomeze atugezaho ikiganiro cy'uyu munsi Venice mikro ni yawe
Urakoze cyane Etienne Karekezi hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda hashize imyaka myinshi abanyarwanda benshi bazi ko ari coup d'état yabaye nta maraso amenetse ndetse uyu mwaka mbere y'ibi biganiro narabyumvise abanyarwanda benshi ntibari bazi ko hari abantu bagera kuri 60 bishwe benshi muri bo bafashwe ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973 na nyuma yaho gato abandi bagenda bafatwa urusorongo kugeza muri 74 dufata akanya gato turebere hamwe uko ibintu byakurikiranye nyuma y'imyaka 12 mu mwaka w'1985 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 7 niho ikinyamakuru cya leta Imvaho cyasohoye urutonde rw'abantu byari bizwi ko bafunzwe barahawe n'imbabazi bitangazwa ko bapfuye hakurikiyeho urubanza rw'amajoro Theonestire Zinde na bagenzi be barezwe kwica abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985 urukiko rwa mbere rw'iyemezo rwa Ruhengeri rwahamije icyaha abantu 12 urukiko rwasanze abo bantu baraguye muri gereza za leta barishwe n'abakozi ba leta rutegeka leta gufatanya n'abo bakozi gutanga indishyi zo guhoza amarira ababo ntiberetswe aho bashyinguwe nta gisobanuro bahawe ku byababayeho nta rwego rwashyizweho ngo rubasobanurire rubahe ibisubizo by'ibibazo bari bafite nyuma y'imyaka 77 babiri mu mfubyi biyemeje gukora urugendo bakajya kureba aho ababyeyi babo bafungiwe ariko cyane cyane bakajya kureba aho bashobora kuba barahambwe ni muri urwo rugendo bahuye na bamwe mu bahamwe n'icyaha cyo kubikira ababyeyi abakoze urwo rugendo ni Michel Shumbusho umuhungu wa Aminadab Kanani wari umucamanza mu Ruhengeri akaza gufatwa agafungwa akicwa muri buka kwanuka ijwi rya Amerika twababwiye ko Kanani ari muri batatu ba mbere bishwe nyuma ya Ministre Andrea Bizimana na Augustin Munyaneza Michel Shumbusho ari kumwe na Jean-Claude Hodari umuhungu wa Hodari Alipe wari umunyamabanga wihariye muri presidence bageze Musanze bahahuriye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana abanza kubabaza ikibagenza ahereye kuri Jean-Claude Hodari
dufite amatsiko yo kumenya nyine aho ababyeyi bacu babashyize kureba aho bafungiye ayo matsiko yo kwimara agahinda ureba n'ijisho byaba ngombwa ukabona ubaza akaguha amakuru yuko byagenze aho babashyize wagira amahirwe ukabona no kubwira ngo nahanyirizina ariko kubera ko ubushize mu kiganiro bigeze kuvuga ngo hari ikibaya kiri uvuye kuri gereza mu ibanga rya Nyamagumba ibyo rero kuhareba ngo umenye aho bavugaga ubwabyo ni rwo rugendo
urimva gute mu mutima wawe
ndacyafite amatsiko ariko byonyine kuhabona ndimo kumva hari icyo inungutseho ariko ndacyafite amatsiko yo kuvuga ngo ese abo mbaza bose nta n'umwe uravuga ngo hey ngo niho babashyiraga ariko baravuga ngo cya kibaye rero ndacyafite ayo matsiko yo kubona nk'umukuru ubivuga gusa ngo niho babashyiraga bikabirangiye ko n'ubundi nta cyizere cyinshi mfite cyo kuvuga ngo nzamenya ngo nahamwize metero neza
Michel noneho namwe mutubwire impamvu nyamukuru y'uru rugendo rwanyu muri ibi bice nicyo yenda rusobanuye kuri mwebwe
ntabwo ndakubira nyine ntabwo ntandukana na cyane na Jean-Claude Hodari n'amatsiko menshi yo kumenya nyine aho imibiri y'ababyeyi bacu bayijugunye twakomeje kubaririza abantu benshi banyuranye ariko bagahuriza nyine ku kibaya cya Nyakiriba kiri hagati ya Supirwana na gereza nto rero twifuzaga kugira ngo turebe nyine tuhatereje ijisho
ubu noneho twari dusa nkaho tuhageze nubwo amakuru yenda yanya yatarafatika urimva gute
ndumva ndiye mpe apeze ariko icyo nzi neza nitumara kuba precisa nzarushaho kumva umutima wanjye utuje kuko ubu nzamvuga ngo nubwo nenda ntabwo ni kuri metero kangahe ni kuri kangahe ariko nzavuga nti n'ababyeyi bacu bari ahangaha ni hano bari
wavugaga ko byanze rikunze uzana tuza rukumaze kugera muri gereza kubera ko ni gereza ufiteho amateka cyangwa se urwibutso rutari rwiza mu mibereho yawe
wafungirwa uri umwana w'uruhinja uri kumwe n'umubyeyi wawe icyo kintu byonyine ni ikintu kitoroshye ariko wibuke ko ngubwo nzasangamo wenda nk'abandi bana bangana nk'uko nanganaga icyo gihe we urumva aho hantu nagira ubuzima bumeze gutyo imyaka ibiri irenga afite igice numva ngomba kuhareba rwose ngo ndebe uko hameze ndebe ibyo mpareye bimpabone ni igice cy'ubuzima nahagiriye numva ngomba kuhamenya nyine
hano ku ijwi ry'Amerika mwumvise umugabo wahoze yakora mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza wakunze kwigamba ko yakubise urushyi umuminisitiri wiyemereye ko ari mu bateje imvururu mbere ya kudeta muri 1973 yitwa Alphonse Hakizimana Hodari na Shumbusho bifuje kumubona ngo baganire bamusanze iwe mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Muko aho ni muri Musanze Alphonse Hakizimana avuga ko asa ababyeyi baba bagabo b'imyaka 47 na 48 kuko se wa Jean-Claude Hodari yigishaga mu by'Imana mu gihe Hakizimana we yahigaga avuga kandi ko n'umubyeyi wa Shumbusho amuzi neza bakimara kumwibwira Alphonse Hakizimana yababajije niba baje kwihorera baramuhumuriza ijwi rya Amerika ryari rihari
Deuxième République, il y a un peu de temps qui est écouté. Parce que nous avons un ministre, 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 Nihina kuchu ki niwa
Nijiwa
Na huli Bose Yafaka kuwa kone Bose dozea mle kubwekan hawe Yashis
Apu mgomi Haanu babuga baba shize mwe Na chiri Chiri wabuga wabuza
Chiri wa eru wabuga Niwa uwa mwe njiri Rungana chiri wa Ria prison Doru henjiri Itu inina hirikomu Iuwa suwa hirikomu ria chiri
Eh, wodi jasara niko yitwa?
Nuno ubwo muri yakirwa urafata kaga suzinye magumbo.
Ubwo yakirwa ni hafi ya prison.
Nuno araba nyururu bishwe n'urwo yobusanzwe. Ara wobinyiki. Boje hani hari rimbije ba ndiye. Ye.
Tiza dira ha umuntu ya yibona ubundi.
I will be here.
Ubere ni mavi ya kana maji na muda hani na umuhimu baki tama tikoe kurewa hana.
Ahonye kiriwa, na nuno waracha hashingura abagororwa changwa jarangira ni nchaji.
Oh, kwa manzabia singeli pelo kayo. Kuni yuo mnyuzi yuo, ura kata alikuwa huo ni kuko ni harabu yuo pelo kwa ura ugalio kwa. Ofisi de prete.
Você imodo kani hajira?
Imodo kira hajira.
Imodo kira hajira.
Traje kare.
Ina huu mshate mwanafu.
Aliko kumenia, ahawa shirze exacto, makuwa ngo ni muru utakana hana, jahago joros.
Kwa ya nhaungu wa menye ukana kaya hanga.
Aliko, gusa kuwa
ngo.
Duri imbi. Nasi, ya. Ingine wa hawa na tini na jereza ni wali hiki. Kuko iwe prizo, niwe yalifite ni hindi vitaga prizo spesial. Ya baga, uwele uwa baga alishuko. Yafunye kwa kama hii prizo spesial. Hariko,
niyo
prizo spesial ni unahane gise gine kuliyo mkulu.
Niya yongi ila hapi?
Nahane gise kuliyo mkulu.
Okay. Jie bora. Kwa wana wala hatu kereka. Now we go to the upper level of Jan.
Kumba yabikoranye ubugome cyo gihe ariko yakumba rezita zavuyemo ko abantu bapfuye benshi ukumva kuzi jambo kumva yagize agahinda namubise bimbabaje nanjye ariko ni muri rusange ni santima z'abantu rusange numva santima ya kiripabilite kumva nawe yongeye akubabaje kandi k'umuntu umuntu yagakubaka Ah, kandi kandi ya sinzi niba ari byiza kukavuga. Twamubwiye tuti tuje kugusura turagushima ko watanze ubuhamya. Tuti ariko abantu nyinaha abantu bakoze no bapfuye nka bakanane murabazi. Ati yo ati umucamanza mwiza cyane winaha ngaha. Okay, tumane. Tuti uziko turabana be ati muje kwihorera. Arabibaza ngatekereza esubwo afite ubwoba ko umuntu yihorera koko afite ubwoba arabona umuntu yabishobora arabona umuntu yagira umutima urumva kuko umuntu agutekerereza cyo rero akagutekereza ikintu kiza kukurya iminsi yose kuko ushobora guhura n'umuntu akavuga ngo uri kwihorera kuko yamenye uwo uri we yatuma hari ukuntu akwishisha kandi wifuzaga ko mwaba n'inshuti wamubohora Bara, muri macam ni je ni tu, jadi macam ni lah.
Jadi, jadi tu, hari tu nak kongsi, yasubiyemo kenshi inshuro zirenze ebyiri aduha precision y'ahantu azi neza yuko bajugunyaga bariya ababyeyi bacu nicyo kintu nagitomyeho cyane kuko haratanga situation geographique mu buryo ubona kwazikwa akitubwira kenshi nicyo kintu ubonye kizima ikintu dukeneye ni kimwe gusa ababishe ntibabazura kwihorera nta nyungu twabibonamo na nkeya pari kontre twaba tugiye kwiyanduza kandi kugeza iyi saha dufite ibiganza byera de ntabwo twajya kuba babi nk'abatwikiye nta nyungu tuzifitemo twebwe tugamije ikintu cyo kwigisha ibyatubayeho iriya situasiyo yatubayeho yo kutwicira ababyeyi bakanabatwima bakabajugunya aho tutazi turamutse tubabonye aho bari donc biduha ikintu cyiza cyakubaka igihugu cyane cyane muri generasiyo y'ahazaza abantu bakamenya yuko ubuzima bw'umuntu cyangwa uburenganzira bw'umuntu bugarukira aho undi butangirira noneho abantu bakabana mu mahoro n'izindi ngorane zagiye zikurikiraho bikaba byaba urugero rwo gushingiraho kugira ngo abantu bagire umwe n'ubwiyunge kuko kwihorera nta na rimwe bijya bitanga igisubizo kubikoze.
Washington, ijwi rya Amerika.
Michel Shumbusho na Jean-Claude Hodari babwiye Hakizimana Kibagenza ko bifuza kumenya aho ababyeyi babo bashyinguwe, bifuzaga kujya kureba aho Nyamagumbiri, Nyamagumba, hejuru gato umujyi wa Ruhengeri ni hamwe mu hazwi nk'ahashyingwa abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Yabahaye umwuzukuru we ngo abaherekeze. Kiwaya cya Nyakiriba kiri hagati ya gereza n'uruganda rw'ibireti rwa Sopirwa bagendaga bibuka ababyeyi babo.
Igihe papa yagendeye niho bakaba barakuye kugenda nta mipaka kwa mu gutera yari agihari muri kiba igihe bavuga ati ni icyatsi hari harane ikigenge kiri abandi bari bato batazi ibyari ntabwo bigeze bumva exactoma hari umuntu ngana niye ndabumvaga kigeze ndetse nabaye tuzaba abarimu cyangwa baragitekereza nk'uburinda kikuzo cyangwa se tuzaba abahinga usanga ariko nta kibazo ariko ntabwo ari kwica bidatekereza ntabwo biba bikenewe ngo bashobora kwica iyo hagira ubikenga papa haciyemo igihe kugira ngo bamufate ariko turasize burundu
we ntabwo ahita afatwa hariya
niyo bibi ngo bamufashe kizimba arashaka bamutonda ipamba
ati wabara iryo joro akamenya amagambo asigaye bakurya maze arimo tugira imuzamukagamo ariko turi benshi
ngenda ko ntamubonye atekereza ko yasize vitamini ufite isuta kugirwamo ufite isuta kugirwamo
ariko w'umunyakuri kwinshi
nsaza ibintu nabibwiwe na rucaba nshaka kureba ahantu kanani yiryamiye rwose ubwo habaye iwacu tubonetse kubeshya nyamagara ntangare mwana wa mama muragenda n'abantu bazombe n'intimba y'imyaka itabarika
ni ukwihangana ahubwo mwebwe birakomeye kabisa bikomeye c'est une histoire trop douloureuse
kwifata kwishyira umutuzo kugira ngo usubire ubundi si ibintu byo kubana na
ntabwo twakomeye kuba turi guhinga ujya ahantu unakata wongera gukata wawe bikubuze hariya
nihariya ntabwo nibyo turimo tugomba kuhamenya ariko
kandi
niwe nawe ngaho
turashaka nk'umuntu tubazana
na mishashi tubayoboka tugira ariko ntabwo dusanga usanga ari ahantu usanga ko ari hatoya batsinda imbere ariko haba ari isambu ariko nakubwiye ni ushobora gusanga abantu barahubatse
Urugendo Jean-Claude Hodari na Michel Shumbusho bakoze rwamaze iminsi ibiri ku munsi wa kabiri bagiye I Rubavu basura gace kiswe Commune Rouge bivugwa ko hari abicwaga bakahabajugunya hari rimbiri fatanye n'urwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 baboniyeho basura Alphonse Butsiki uri muri 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abanyepolitiki cyo muri Repubulika ya mbere yakatiwe gufungwa imyaka 8 no gufatanya na Theoneste Lizinde Stanislas Bisebuka Theodomir Sembagare Pierre Desire Charahani Joachim Ibandeba Mpani Musingo Desire Alphonse Ndegeya hamwe na Leta y'u Rwanda basabye gutanga indishyi y'amafaranga y'impuzamarira urukiko rwategetse ko azahabwa abapfakazi n'impfubyi zaba nyakwigendera hano nibutse ko buri muryango buri mubyeyi yahabwaga miliyoni imwe y'amafaranga na buri mwana agahabwa amafaranga ibihumbi ijana ibyo tuzabigaruka mu bindi biganiro byacu bitaha mu gihe bari batangiye gusabana umukobwa wa Butsitsi yaje nk'iyagatera abuze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika gufata amajwi dore ibisobanuro yatanze
Ubwo rero hari ibyo yibuka atabyibuka nabyo ndibiri kibazo
ikintu cya mbere yewe kikamubwira singwishe ikintu kitera umujinya ni uko les auteurs qualificateurs umujyifaransa abateguye bagakora plan yo kwexperimenta bariya ba bara bitaga ngo ni politisiye ndo gitarama abagihari hari abandi kuvuga hari abavuze ariko iyo bavuga sinzi ibyo bibyo bikurikira babihirikira ku bantu bandi ari abakiriho n'abatakiriho bo bakabyivanaho par exemple mwitwa zigira nyirazo prote ubitaga zede iyo mubaje bavuga ngo izo ibyo bintu nta feri zari zine nawe yakoranaga nabo nta muntu wabyinjiragamo ukagira ngo ukabona nka rizinde baramubyiyagurire mbese ni nkaho yari ayoboye niwe wari uyoboye igihugu ngo ibintu bye nta wabyinjiragamo ibyo bintu bye nawe yakoreshaga nta wabyinjiramo ariko sete ni ukubeshya nuko atagihari kumujugunyira akadongo kumusunikira umupira nuko atagihari bonyine bakavugamo muzehe bakavugamo ariko ba sembagare bakavuga ariko ba cyarahane ngo ni ikipe yari izina se kumwe n'uri mukuru ngaho natwira dukore analyse nk'abantu bizi cyangwa bakuru ubukuko wakuraho guverinoma yose tuvuga ukayifunga kimwe n'abandi bandi bagendeyemo juste kubera ko ngo ari abanyagitarama gusa ukabwi perezida wa repubulika ugafunga abo bantu na perezida wa repubulika wakuyeho nawe agapfa ukamwica abo nabo bagapfa mwanya ukabyitirira ngo mbizi ndo wabikoze igihe nari ndi perezida ntabwo mbizi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Dusubire muri Musanze muri buka uwahoze ari prefe wa Ruhengeri Prote Zigira Nyirazo igihe yatubwiraga hano ku ijwi rya Amerika ko bamwe mu bicwaga bajugunywaga ahitwa mu Kagohe mu murenge wa Bigogwe hafi ahitwa mu Gatagara mu karere ka Nyabihu. Ikibazo Michel Shumbusho na Jean Claude Hodari bakomeje kugira ni ukubura abantu bakuze bashobora kuba bari bafite nk'imyaka 15 icyo gihe bibuka ibyabaye abahari bose baracyari bato. Byabaye rero ngombwa gusubira kwa Alphonse Hakizimana ajya kubereka neza aho ikibaya cya Nyakiriba giherereye. Bahageze umucungagereza yababwiye ko kugitambagira no kugifotora bigomba uruhushya rutangwa n'ubuyobozi bwa gereza. Umucungagereza bamusobanuriye ikibagenza.
Na makuru ya kera y'abantu bafunzwe hano so si mugira mutuzi za special.
Anga na guzwa no special.
Na abantu bafunzwe muri zo special z'icyubaka. Bajyaga ngo bahamba ahantu hano rero ubwo.
Ikibaya kiri hagati ya Sopirwa na gereza. Sinamenya ngo barahagana he n'ikinini.
Agiye kubaza abakuru ati abantu mfite hano baranyoye.
Alphonse Hakizimana yaberetse neza aho Nyakiriba iherereye kandi ababwira ko umugambi bafite wo kumenya ababyeyi babo bari bakwiye kuwukomeza.
Ngewe papa ndamwihambi na mama ndamwihambi none umwana utagombye kuba yabona hose yashinguye cyangwa ngo amwe urumva ako gahinda yaza kamarwa n'iki atabonye prizo umwe kuko nese ba muganga nibo bakunze bamwe kupima ati aya magufa ni ayakanaka aya magufa ni ayakanaka ariko ni ukumenyerangira uwa baba barajugunye kuko ari nko kujugunya izo bavuga ngo yahambwaga mu cyubahiro ariko ukantu ntibahangane wowe data ba muhanga nubwo irimba riri rusange ntabwo rero wenyine urimo
Kanya tu rakomeza urugendo hamwe na Jean-Claude Godard na Michel Shumbusho urugendo bakora mu izina ryanyu mwese mwebwe bufite ababyeyi baburiwe irengero bari mu maboko ya Leta y'u Rwanda nk'uko yabyiyemereye. Uru rugendo murarufatanije mwebwe mwese mwemera ko amateka yanyu akwiye gusobanuka mukayamenya mukamenya aho muva kugira ngo mumenye aho mujya. Mu biganiro byacu byahise mwumvise Madamu Speranse Mutwe Karwera wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Perezidansi ya Repubulika muri Perezidansi y'Ishyaka rya MLND ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe kigera ku myaka 30 avuga icyo Perezida Habyarimana yatekerezaga ku rupfu rw'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Twongere tumwumve.
Nagiye mfite ubwoba njya kumwaka interview ngira ngo nta nansubiza. Ndamubaza mbese mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida Gregory Kayibanda kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanyeho ku butegetsi. Mbona arambwira ati uzaza ubimbaza. Ndamuteguza n'icyo kiganiro kizamara amasaha abiri kandi nzagishira kuri kasete ukubwa nzagifata amajwi nzayafata ati nta kibazo noneho rero nireka nguhe umusogongere w'ibibazo nzakubaza nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita babo muri gitaramo ati yeye ati abo bantu barabanyica ndasaraka nti monsieur le president bakwicanye abantu ntabwo uza barishe arambwira ati ntabwo biza atari ko biraboneka ati baragaragara ko bahari ibyo bintu byose ni ngewe uko mbibona bishwe na leta kuko ababishe bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe abo bantu bishe bishwe n'ababarindaga ariko kandi nyakubahwa president ibyo bintu mu mateka bizakubazwa
ibyo ngibyo warabimubwiye
ee narimubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu kuko nta kuntu wazavuga ngo wari ubizi wari ufite za serivisi za renseignement n'izindi za contre espionage n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru kuko twebwe ba Rwanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona rero bizakubazwa arambwira ati nibyo ati yuri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze ati ku giti cyanjye ku mutima wanjye n'imbere y'Imana yo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso y'abo banyapolitike mfite ku ntoki ikibazo cya kabiri namubajije ntariko mu minsi yakurikiye ntibinatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira ubundi impozamarira mu rubanza bayitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye none ko mwatinze guhoza iriya miryango biki kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha rero njye uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe kuvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atari ko gutinda biruta guhera ati kiri ni uko byari guhera ndongera mubaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremereye icyaha cyo kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe n'icyo atari ko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenografi yanya bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta ngo nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri arishive zanjye
muri uyu mwanya ndifuza kugarura mu kiganiro Andrea Sebatware muramuzi yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya kudeta muri 73 nyuma yaho yabaye prefe wa prefecture ya Kigali muribuka icyegeranyo yakoreye Perezida Habyarimana amubwira ko hari abantu biciwe mu Rwabayanga mu Bugesera muri rusange Sebatware atekereza iki ku yicwa ry'abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere tumumve
Genezi huwa nanzi kwa sababu ni murengeri muri special. Genini kuko niyo prize bashiraga amantu. Bita ngo ni Robert Isina amifonge se namenya.
Ngo ni Robert na Yanga.
Ku buryo litwa ryabo uretse ni bari bari batatu harimo harabo bigeze ku apfuye byukubita bagwa kuba imirambo yabo babaye hayi bene wa. Ufure ufu ntabwo mbizi. Uziko hari wa minisitiri ababiri bari bakurikiranye ashatse no kujya gusura ababima babiri bawangira gusura abakozi ba direkite akabuza minisitiri we kujya gusura prizo
ariko se ninde wari waratanze itegeko ko iyo prizo idasurwa ni ninde ni perezida wa repubulika ni nirizinde ni ninde utanga itegeko yuko prizo idasurwa
si bizi ngo nabakora baratari ba bi ariko kame muyenderaga kuko icyo kibazo cyamugezeho donc hari ari mu ari wo twitaga muvoma yagiye kuganyira arya imana nta site yabaye nazi bote bayo abimana abikorera ikintu ngiyo muzabaye abaye ministre wawo we aragenda ari makasi wakoga nkuko amwirukanye ati nawe ndakwereka niyo nawe nabageze kigali amwirukanye amwirukanye urumva yenda uruzira rwo bigira binakujya kwa perezida uzajya kwisobanura nkurunziza abwira perezida minisitiri perezida ute urasembagare arakomeza guteka perezida mu ruhengeri njyewe mureke uyu mwanya w'ubuminisitiri nkuveho noneho perezida ati wateka nibamuhamye cyatsi yajya ahandi nkurunziza nabone yanga kunanira nageza urumva kandi nko guca indahiro ubwo yarabonye ko nibi nibura niba atamwirukanye ariko ubonye imitasiyo isa na disipuline wowe usanzwe uzira adiminisitasiyo ukora responsable w'ibintu niba ufite rekonsebabi niba ufite rekorabareteri ushobora gukuraho ukabarekeraho kandi bakora nabi icyo gihe usanga usa na responsabilite ugasine cyangwa i Kigali igitarama i Butare igisenyi ririma kandi ni hera abanza
na Ruhengeri
kwa Ruhengeri yo ni nyeri na namba wani
bishoboka gute ko rizinde wari majoro yafata abantu ukabica ntibimubimenye abajenero abakoroneri ntibabimenye uwo muntu wicaga igihugu cyose ntagira umuntu umenya ko yishe uwo muntu ni bwoko ki
ibyo ntabwo bishoboka kuko burya wese umuntu umwe cyangwa babiri ibyo birashoboka ko umuntu atabimenya ariko ntabwo wakwica abaminisitiri bane batanu ariko abashinzwe batandatu icumi etc uramusiri uri perezida wa repubulika ntubimenye ni ukuvuga ko uri defase ntabwo uriho ntabwo uri gutegeka bituma rero kandi Habyarimana nk'uko umunsi aramunukane awasigaye wakurikiraga yakomeje wambwira ko ibyo bintu byabaye komeza ahantu bishoboka mbese hari abantu bagomba kumwiruforuma hari n'ubushobozi bwe yari yifitiye bishe umuntu umwe bakisha babiri nabwo bimenye ariko tare ariko rero igihe bamaze kuba imbaga mushyirami nibyo nabuze kubwira icyo gihe na responsabilite kujyaho byanze bikunze nta kuntu ntakuntu ashobora kubikora yigendeye naho ubundi ntabwo ari kubona ikindi gisubizo yatanga kuko atarabizi yumva bidashoboka neza uburyo bapfuye uko gashinyaguro ntindinye kubategekaga ni ibintu rwose bigayitse niko njye nabivuga bamuciye urubanza yambaye igihano bamuhaye agira imbabazi wowe ugira umuntu imbabazi ukamuca urupfu rw'urubozo ukamwicisha inzara ukamwica epfo koma iyo cyenda nicyo se ubona ko abantu batazabimenya ko bishoboka bite aho ngaho buremani ntabwo ntasimbize ntabwo ariko ni ukuvuga ko batabimenye byo ni ukubishyira iruhande ntabwo ari byo abo bantu bose bamara gushyira se utegeka wabuha se kubutegetsi bwawe kandi bushingiye ku ki niba utazi ukuntu abantu bapfa kumusa ari abantu bawe na biriya bibaye
nyuma y'imyaka 47 abo bana bakomoka kuri abo muvuga batazi aho bashyinguwe batazi aho bari mwababwira iki
icyo nge mbona ni uko biciye agahinda bababaje surutu nk'ibibazo kubona ikibazo gikomeye kandi kibonerwe igisubizo mbabibaye mbayobera ni agahinda ni akaga bari abana bagize kuko numvise bavuga ko bashaka kurira abantu babo icyo nge ntirebye uwa n'ibituwa ntawayibabuza eswe sa sufi kwibuka serere duruwa rukwiza gusoma uburenganzira bwabo nta muntu kubona umuntu yabuze uwe kandi ukavuga ko adashobora kwibuka ntabwo ibyo ntabwo ari nanjye kuvuga ngo ntabwo ari ikinyarwanda ntabwo ari ubuntu si ko abantu baba hose ko abantu bafatwa niyo mpamvu yabuze umuntu we uko byagenda kose afite uburenganzira
Andreas Batware ndagushimiye cyane ku bwaka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Dusubira i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana yaganiriye na Jean-Claude Hodari na Michel Shumbusho bamaze gusoza uruzinduko rwabo basimbutse imigina batazi ikiyiri munsi batereye kagohe ntibabona n'ubari inkuru nyamara bamwe mu bakeka kwa kuba habatsinze baracyariho batashye batabunye ibisubizo ariko bavuga ko bafite umutima utekanye
cyari kigambiriwe cyane cyavuzwe aho hantu cyari kigambiriwe nuko habona bwa mbere kandi koko mu byukuri twahabonye ariko ni ikibaya kinini ikibaya cya Nyamagumba kiri hagati y'umusozi wa Nyamagumba gereza na Sopirwa na Ruya Ruganda ni kibaya kiriya nyine bise na kiriba nkuko byari byasobanuwe mu biganiro byatambutse byatugoye kuko kuhabona kuko abantu benshi bakuru ntibagihari twabasha kubaza babimenye nikada ariko mahirwe twagize nkubona umuntu mukuru wanaparticipe mu gipande kimwe muri ibyo byose muri ayo mahano yo kumarira ababyeyi kandi rwose ashirika ubutaramu atubwira yuko rwose yifuza kubohoka akatubwira ati mva nahagiye wenda bizi neza kuko urumva yari abiri mu nyine icyo cyadushimishije gusa urumva ikibaya ni kinini
ndabyishimiye ikibaya kirahari bari kugihingamo n'uburyo gihinzemo n'uburyo ibirayi bitondekanye ku murongo ubwabyo nabibonye nk'indabo ziri ku mva ntabwo mbibona nk'ibyangiza ahantu ikigero je ndumba ndi kugera ku byo rwose ndumba nifuza ndimo kumva umutima wururuka ubwo rero icyo nakigezeho n'ubundi ntabwo nateganyaga kuvuga ngo nzasanga ngo ari uno mwobo babashyizemo nzi ko bitashoboka hatabaye intervention z'imbaraga ziruta izo dufite ibi bintu rega biba ari byakozwe na leta uko leta zisimburana ziba zikwiye kubishyiramo imbaraga hari ibisaba n'imbaraga za leta kuruta umuturage nkange w'amarira gusa ugendesha amarira kuko urumva nk'ubu nakwifuza urwibutso ariko sinahaguruka ngo njye kubaka urwibutso aho hantu bisaba ko leta ibyumva nk'uko mbyumva ariko sinayisunika njye ndeba aho ngarukira mu mutima rwose njye ngiye kuryama nsinzira nyakuryamasinziye ko kuba mwatangira ibiganiro by'amateka amenyekanye ubona ko abantu bongera bakihangana bakatuza bakabana nge mbifite n'icyizere cy'uko iki kibazo cyazatuma abantu bamenya ko kwihangana bibaho nako n'abantu bo kubana bibaho no gukundana bibaho ugakundana n'umuntu waguhemukiye bikabaho reka ngubwira ntabwo ari buraga ariko uri umunyamakuru wihanganye turanagendana twabonye Butsiza twabonye Alphonse kandi bose ni abantu bavugwaga mu kugira uruhare muri ibyo uko twaganiraga ku gahinda dufite tutabitinya nabo bariraga icyo rero uwo mpibwira nkawe ariko iyo woroheje uwaguhemukiye ashobora koroha kurushaho
turamutse ducukumbuye amahirwe tukabona aho bari presizoma tukabashyingura mu cyubahiro ikipe twashakisha usibye yuko nizera yuko amakuru asigaye ashobora kuzatugeza no kuvuga bati naha metero kuri metero nubwo nahabwa kariya kabaya gusa kakaba kana gashobora kuba kana represente abandi baba ari abari Senyi baba ari abari Rwabayanga nk'uko byakunze kuvugwa ariko kakaba hashyirwa akantu kaba nkamize koko y'ayo mateka kugira ngo urubyiruko aba generation zirimo zivuka abana badukomokaho n'abashobora kuzaba abuzukuru babo batwikiye ababyeyi mu bugome bungana gutyo bazabashe kubana bige banamenye rwose ko kwica bitajya bibona rimwe solution ntabwo bijya biba igisubizo cy'ikintu icyo ari cyo cyose bityo tukazagira u Rwanda rw'ahazaza ruzabana neza mu mahoro igihugu kigatemba amata n'ubuki nkuko duhora tubyifuriza igihugu cyacu kandi mukuri ntabwo ari ukuzura kahoze nakunze kubivuga si no kuzimbura ngo handi yenda bibyutse inzika nta nzika dufite si no kuzura kahoze kuko tugamije kumenya ukuri uko kuri kukaba gushobora kuzafasha bikabije ku bazadukomokaho n'amajenerasiyon azakurikiraho ni nicyo cyonyine nubwo nabona kariya kantu kanyakiriba konyine
icyo mwabona nk'ubutabera kuri mwebwe ukumva uranyuzwe ukavuga uti nta ubutabera niki nicyaba gikozwe gute nicyagenda gute
biragoye kugusubiza cyakora nakwifashisha Claude kuko ni umunyamategeko we yagiye kumusubiza neza we yakurikiye amategeko ni umunyamategeko nyine ariko jyewe nibaza ko nubwo nahabwa uburenganzira bwo kuvuga ngo aho hantu mpashyize urwibutso rw'ababyeyi banjye nazajya mbona akanya kuko kuwurura umutima nkagenda nkashyiraho buke y'indabyo ibyo bintu ngewe ku bwanjye nabangiza ubutabera naho kuba bariya bajya mu nkiko nabyo ni ibintu bishoboka ariko kuri njye sinibaza cyane usibye ko ubutabera aba ari ubutabera nyine ariko sinibaza cyane bikabije ikintu byanyura kuko ntaba igihe bacu bapfuye ntabwo babazura sase deuxième moment nanone kandi iyo ugiye kureba ugasanga babikoze kugenzura amasaha barashaje bikabije areka kandi nkarure Claude agiri kuko yanyunganira kuko urumva ibintu bijemo justice njyewe ni umuganga nta hantu nakwita ntabwo nabimenye cyane ariko ku bwanjye ni icyo
kimwe mwafata nk'ubutabera cyangwa se mukavuga muti duhawe ubutabera haramutse hakozwe iki nakumva ko ubutabera mbubonye
reka nkwereke ko nta cyanyemeza ko ubutabera mbubonye nagira icyifuzo ariko ubutabera bwo reba imyaka ishize ari mirongo ine n'irindwi twabyutse tubona ababyeyi bababaye bamwe ubu baranapfuye agahinda bapfanye ntawakariha ngo bikunde ntibishoboka abakiriho uyu munsi muganirije niyo umubwiye uti ngiye kureba ha hantu ukwete wahagaze aho garuka ugiye mu biki ugiye kwiyahura ugiye none urumva ako gahinda k'abo babyeyi basigaye abo ubwabo agahinda bakuranye imyaka mirongo ine n'irindwi bakagapfana bamwe abandi bakaba kigafite nta butabera bwakunda noneho n'ababyeyi bacu bapfuye iyo wumvise amateka abakubiswe amafuni abagendaga ano mayira bava Ruhengeri bajya Gisenyi bababoshya amaboko n'amaguru mwarabyumvise ubushize mu buhamya bwatangwaga noneho bakagera aho babima ibiryo bakagera aho bapfa bakabajugunya ayo makuru ubwayo nta kiyasana n'ikigarura umubyeyi nk'uko ngo ubutabera keka ubwatuma bitarabayeho ubwo rero nicyo cya mbere nagira ngo mbaneho nta butabera numva bwashimisha buhari ariko hari icyo numva mu mutima wanjye cyabisimbura kikandyohera kikabirusa byose kubera ko abo barapfuye naho mbiganira na Michel mvuga nti nyamara barapfuye ariko u Rwanda rwagiye rugira abantu benshi bapfa haba mbere y'icyo gihe haba na nyuma yaho ariko abacu bumva turacyashobora kuvuga ngo twirukanke ni hehe baracyashobora kuvugirwa amazina icya mbere ubutabera ni ukubona nk'u Rwanda aho abantu bose abanyarwanda basa n'abicaye hamwe bayaga barira ko gupfa ari bibi banarahira yuko ntawe uzongera gupfa azize undi muntu icyo ubu nicyo nziganya mu mutima numva kuko ubuhemu bubaye nk'ubuhagaze nakwibagirwa ibyo byose by'agahinda ababyeyi bagize bipfa abantu bacu bagize ariko gupfa se tuzapfa kugeza ryari kugeza ryari icyamu umunsi umwe umbwira inkuru ngo hari iteka ryaciwe ngo gupfa birahagaze icyo ngicyo nicyo cyaba ubutabera uti hari ababikoze hari ababihakana niyo wumvise radiyo hari abaceceka kuma ntibavuga abavuga ukumva n'abandi baravuze ngo abeshya abo ngabo barabeshya hari uvuga ukumva koko avugishije ukuri kumva arababaye nk'abo twasuye ukabona arababaye ariko wenda ugakeka uti hacya guhishe kuri abo bo ubutabera bumwe bw'imanza buca imanza ubundi nibwo bwagombye kubareba ariko bwo bunabaye ntibwanyura umutima gutyo gusa kereka bubaye ari ubwo kugira ngo abantu byandikwe kuko ibintu byose burya bitanditse birazimira bishobotse ko haba ubutabera bw'imanza bumwe bwandika ngo habaye imanza zemeza ko ibi byabayeho izozo ni mu gifaransa byo bavuga ngo formaliza gushyira ibintu mu nyandiko kandi mu buryo buciye mu mategeko bivuga ngo abantu bise kiriya cyaha bakise izina kiranditse hari ibigomba kwemezwa na za Loni hari ibisabwa mu gihugu ibyo byo biri formate numva biba biri ngombwa kugira ngo abandi babone amareferansi aho bazayakura babone ibyo basoma babone ibyemezo ubwo simbufata nk'ubutabera ndabifata nko guformaliza kugira ngo bizafashe igihugu kwigisha abandi ariko si mu mutima ntiharimo kuvuga ngo abantu nibacirwe imanza kuko abasigaye ni bake banashinjwa bayoboraga mu perezida gusa nabo bagashindanya hagati yabo atagihaye ngo yisobanure ahubwo numva nifuza ko Imana yampera bariya basigaye kwibohora nabo bakatanga ubuhamya bw'ukuri bakabuvuga nk'uko uriya Alphonse avuga ati njyewe muri sirote barantumye ngo njye kwambura ya perezida bongeye baramfunga noneho hashira iminsi itatu nabo bazanye babategetsi dusimburanwa muri gereza ndasohoka ariko barandengeye urumva aravuga n'abariya bafite akantu k'ipfunwa ryo kuvuga numva bakwiye kubohora umutima wabo wenda niba batinya n'ibyo by'ubutabera bikarorera icyo ngicyo n'icyo ubutabera haruguru kikazaba aricyo kiba ingenzi nibyo muri make nuko mbona icyitwa ubutabera ni kirekire ariko ndabubona ari ubutabera bw'imitima kuruta ubu buhana abantu Ijwi rya Amerika mwakoze ntabwo ntumbuze kubivuga utunota nka tubiri urabona hashize imyaka 47 abantu batavuga twe tujya twicara tukabwira n'abavutse mbere abari bakuru kuri twe bavuka ku babyeyi tuti namwe mwaragowe ariko ukasanga batubura kuvuga n'ababyeyi bakatubura kuvuga abakiriho twaranabiretse njye nanashyize mu mubiri wanjye kuva kera ko rwose numva nta munabi mfite ariko ko ngomba kubaho ariko sinari mfite amakuru Ijwi rya Amerika ibi by'umweru byinshi cyane bifashe bigafata buri cyumweru bigafata ibyumweru 10 kandi ndabona ko biracyakomeza ibi byazikuye ngiye kubyita kaboze mwahoze muvuga ngo si ukuzikura kaboze ariko si bibi nimwe mwatumye mu mutima wanjye biba bishya ubu meze nk'uwavutse icyo gihe biri bishya numva ngomba gufata urugendo rwo gukomeza kubyumva kubishyira mu mutima ariko mbikesha Ijwi rya Amerika kubashimira ntabwo nari nzi ibitsitsi sinari kumubona Serubuga yayoboye minisiteri mama yakoreragamo mama asubirayo kujya ku kazi aramubwe ahita amwirukana numvaga uwo muntu w'igihangange ntashobora no kuzumva Ijwi rye ntitureshye mwatumye mwumva anisobanura avuga uriya wari umuprefe ufite ibyo apfana na perezida Habyarimana bya nyirazo yari umuntu w'igihangange avuga w'igihangange sinari nzi ko nzamu aba bana bakomoka ku babyeyi bacu bapfiriye rimwe ubu abenshi turazanye kuko ko Ijwi rya Amerika ryarambajije abenshi barampamagara bati wavuze twakumvise humura turi guhumurizanya mwakoze ikintu ntashobora kureba nawe ubwawe ndi kwiruka imisozi ari wowe twirukankana uri umunyamakuru ushaka amakuru gusa ntabwo mbizi neza wenda icyo muzahembwa ariko nzi ko nta gihembo mushobora kubona hano ku isi ukurikije uko imitima yacu imeze ubwo rero ako kantu ndeka nkavuge umwanya ahubwo twamaze tuvuga ibyacu dukwiye kuzawufata tuvuga iby'Ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
Jean Claude Hodari ati icyaduha Imana ngo abafite ibyo bazi badohoke babivuge ibiganiro nk'ibi ku Ijwi rya Amerika nubwo hari abo bishobora kuba byaranangiye imitima hari n'ababikuramo amasomo akomeye yo kwicisha bugufi kuvuga ibyabaye gukomeza impfubyi n'abapfakazi no gusaba ko amahano yabaye atakongera kubaho ukundi iminota 5 isigaye yenye hariye prote zigira nyirazo wari prefe wa Ruhengeri akaba namuramu wa president Juvenal Habyarimana afite ubutumwa bugene bimfubyi n'abapfakazi
hari nabo twabanye barabana batoya nk'abana ba Munyaneza twabanye Bruseli ari barabana bato barabana batoya nk'abana ba Nzana na ariko umudamu we sinzi niba akiriho n'abana nabo bari bato ndababwira nibakomere ubuzima n'ubundi ni umuhito amahirwe tugira nuko hari imana ireba imitima imana icira abantu rubanza kandi yo akaba ari imana itabera ireba imitima y'abantu itabaye kuri izo nshuti kuri abo babyeyi b'abana mbwira banyumva itabaye n'ibyago birababaje biteye agahinda biragatsindwa n'imana nibakomere nibihangane imana ntabwo yabyanga imana izatange igihe izatanga uburyo abo bana iyo miryango babona uko bashingura mu cyubahiro ababo biraruhije ntabwo byaba nk'iyo babyikoreye freshman ariko byibuze bagahozwa nuko bazi aho bashyize iyo mirambo nibakomere ibihangane nifatanyije nabo n'umutima wanjye wose imana yokabaho izabahe kugira une consolation bashobora gukora icyo gikorwa cyo gusezera ku babo n'imfashanyo yindi materiyeri ishobora kugiye kuvuga kubahoza biraruhije ariko byibuze kubafasha gufasha imiryango yabo inzira yose ishobora kuboneka kugira ngo babone ikintu cyo kubafasha ni ukubasengera ngo icyo kintu iyo nzira izaboneke bagire ukuntu bihoza imana yo kabaho nizi uko buri muntu azagenda azaza kuri iyi si kandi niyo mucamanza nyakuri n'ibireba mu mitima y'abantu abo babyeyi bacu bagiye bamwe abo twavugaga babyeyi babo banambwira nibakomere dusabirane n'icyo cyangombwa imana ihoza abanyarwanda imana niduha amahoro turebe ukuntu abantu bazongera kubana batameze nk'inyamaswa ngaho ukomere nawe Imana iguha umugisha kandi geraho uzakigereho mu kuri mu bucamanza bugaragara mu murongo w'ukuri urenganura abarengana kandi n'abakosheje bazashobore kwicuza no kwihana kugira ngo abantu bakomeze babane bubakane
ayo magambo ya pote zigira nyirazo ni dusoreje ho ikigano twari twabateguriye kuri mugoroba hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganza mu Nyamagana wafashije kugitegura mu rugendo rwa mbere rwa bene aka kageni mu myaka 47 mbashimiye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nari kumwe na Venuste Nshimiyimana urakarama.